beltanama on jettama sakiraɓe dow to tawa ɗon leydi ndi fo yewtere meɗen hannden aljumare wo haala fina tawa dow ɗon du wo haala kawrital mbiyetegal nui atypique dokkudu gundelle sakiraɓe kawrital ngal ɗo ko haɓɓudo fina tawa ɓanti inde wuuro ngoɗo so allah jaɓɓili yewtere meɗen hannde nde en keɓan famude ɗum ɗon fo allo docteur du en keɓan ɗum ley ndeɗo yewtere woɗi du ko haɓɓudo ñaw dengudu en kalan haala muɗum seeɗa sakiraɓe toɓɓe yewtere meɗen hannden aljumare nde wonni fadde meɗen omtoyde yewtere nde ɗum hollita on keo sakike moɗon Monira Dikko kammuni yesso micro na on andi ñande aljumare fou studio yafa le yewtere muɗum lasara nde waɗata wo haala golleji kaɓɓodiɗi fina tawa waɗata ko ɓuuri hewde fo ndelle dow ɗon du wole kudugu to jeeheten kalo en haala kawrite fina tawa joƴƴinteɗe lehngoɗo wuuro so allah jaɓi du ele ndeɗo yewtere wo haala kawritan mbiyetegal nui atypique dokkudugu ndelle sakiraɓe na on andi fijirde ndeɗo ɓanti inde wuuro ngoɗo sanne sanne woɗi du so on daari saabe golleji kawrital ngal ɗo ndelle kawrite goɗɗe ko haɓɓudo e fina tawa na joƴƴine leh ndewgu centre ouest o sanne ɗum fofa heɓa ɓanta golleji ko haɓɓudo e fina tawa leh wuuro ngo woɗi du holla kulleje ko haɓɓudo e fina tawa leh ngoɗo wuuro sakiraɓe Faisal Wedrawgo gollido amen go'oto tawama leh ndewgu centre ouest o e leh kawrite mbawɗe ɓantude ɗum wono golleji ko haɓɓudo e fina tawa so allah jaɓi sakiraɓe meɗen pirtanan en ɗum e fulfulde fappa amen fa wooɗa
en gonana joni na place de la nation gallure kudugu hande ndu yo wetire kawrital indirangal festival mai loko ɗum du yo kawrital mangal to leñi kewɗi garata na kollita ñamle muɓɓoye kawrital du joƴinangal lawal ngal ɗo kile joyaɓal muɗum nokkure nde ɗon en mbawi yi'ude tasaji kewɗe to ñamduji gatta non butellaji yaramaji woɗi fa handen e tendeje kewɗe na darna ton handen nayi lewru mars hitande meɗen 2024 horeɓe kawrital ngal ɗon na tinniti sanne e moƴƴingol nokkuje ɗen saabu kawrital hantake ɓe fuɗɗana golleji ɗiɗo gilla ma hitande 2016 hitande fuu yo himɓe gaɗoɓe 2010 garata wakkati fuu hunde du ko hollitinta horeɓe kawrital ngal ɗo soni e bile maɓɓe fa handen ɓe gattana ɗum ɗon no watta fammanen fa handen fina tawa manen ñamle meɗen fina tawa en kettino horejo gollal ngal ɗo Abdoul Willy
l'objectif c'est d'aller anni amen o yaade fa ɓura ñamduuji gaɗeteeɗe ɗo en namen anni fa hannde humpitinde haddu guineeji nokku fof ƴuurata Burkina Faso enen keɓi heɓude guineeji bawɗe waɗeede ñamdu guineeji kasin ŋeñooɓe hono disaaji cañaaɗe namen mbaawi kasin heɓude guineeji ƴuuɗe pinde e ko yahata e pelliki min keɓi danki to min mbaawi weƴƴitinde anniyaaji
ɗuɗupi culture intelligente
kawrital indirangal festival international d'humour et de rire de kudugu kam du yo kawrital hawrodirongal himɓe gaɗoɓe ko jallini kawrital ngal du joƴinaka na kile sappo e joyaɓal muɗum lewru octobre hitande 2023 soni e horejo gollal ngal ɗo yo himɓe gaɗoɓe 2020 heɓi tawede le kawrital ngal ɗo kawrital du joƴintegal dow balɗe joyi aranden fuu e muradu kawrital ngal ɗo yo ƴurugol le ko jallini fa hokka tindinoje lobbe en kettino Benjamin Yamewgo
ko saabi festival hono o en min gonahen hono sifa le nokkure to waɗete ko jallini woɗɗon minen du min miili sallah sini ni min dewi e ɗon en famin keɓa min tindina yimɓe wo nden e minen min mbiiti ɗum waɗi de min gaɗata goɗɗum ko wawi hawrurde yimɓe waɗoɓe ko jallini le ngallu kudugu min daari na min darano gilla ma cukako amen na woodi waɗoɓe ko jallini ɓemin mbono darde le télé woɗi sini ni na haale haala festurique na woodi yimɓe ƴuuroɓe Côte d'Ivoire Mali Belgique e tawti seeɗa haddu nokkuji ɗe en fuu ko ɗum hunde lobbere sanne
il y a beaucoup d'impact vraiment
Wakati kawrite mawde le galure kudugu umwanona nui atipike, yo kawrite al mangal galure kudugu. Diuti kope darani finatawa, kawrite al ngal dojo inte ngal gile mako watadubi noga e jena e handen, yo nukule to mburube le galure kudugu mbawi yurude fakeba budi. Kudubi kwala kanko yo horejo ndarano goleji nui atipike le galure kudugu.
L'objectif visé
Anya amenu hullu de salla fina tawa wo hunde lobbel wodi du de hanaka yegitede ko nak wadata nananna no commune kudugu gillama julanke pamoro fa ya yimbe wondube hotel liji o funa heba goddum na wodi fe neddo goto goma na wondi e hotel o hebi huccitinde e suudu hukul kibaruuji o wi'i ko hebata sinini nak na wada o itili dum haddu ko waawi hebude haddu ni hitande
anenna
Golleji di fuu di himbe hengkatata le galure kudugu tonu, yo hunde ko hore be galure ndendon manata sane. Jonas Mane, hore yondara no golleji dagundum e bandum en le galure ndendon, muwondi e muradu goto. Muradu ondu yoke, golleji di do tino keddo nangat e fa handena le region du centre weston.
Ce festival la permet
festival di den na wada fa hawdundule yimbe dubbe set haddu tatteji di en fu e tawdi fa hanen le gende akide e leedi men e yasil le leedi balebe dum wadan fa tawe jawdi hebe teni li don den fa wurna nokkuje godde de ndagu nokkuje otoy en di to nyamdu wadete en wodi fa hande na dum wawi sabade fa yimbe kebe golle don den na hani ko yimbe paama yimbe wadobe festival PN kamben du na kapto wodi na ngada min kebi hebude dobkal kucintingal yimbe yube nokkuje mumbe de ngali do en sabe bolwole wodi kasin be kali hala hukkude lese le wuro doktor le commune kudugo
de la commune de kudugo
suni e horebe joinobe kawrite dagu dum e bandum en le galure kudugo yo rafi mbala lamu leedi meden wonnon sadda mabbe burdo fu mawnugol le galure kudugo kawrite di fu ngadeteedi ton dum yo hunde wurno sanne region du centre ouest fu
allo docteur
Allo docteur Dou en kali no hala dum wonno nyaw ngu tuba ku yetta os de ver del le sakirabe nawo andi guudo nyaw hollitanoma kewo nyaw baangu huy finde yi e tukalo pamaro ko buri hewde fu de so ndari wakati goma idum sabo torraji sanne so dum heba safare e lehdo en docteur Catherine Wedraogo yettan do kongol woda ko humpiti en fu ko habbodo e guudo nyaw
vous voyez si vous avez des
Nyao gie na tampi na sukalui pamarui. Onji I chukalui, suni gie mupwe ngala sembe, sondara kafaa wotifu siliban lau. Wakati goma jate not umwawi, uunyude kwedi muru. Ndele minka mida mija ke sara en jatin na hani kaldede koke tindinoje. Sebe keba jatin hulitede nyao ngundon paipai, sataji di nyao ngundon wawi jogade do suka ondon, nwepe mbawi walirde suka on wakatiji dindon. Wallita be fa handen e jabugul ke suka mabbe na wondi e nyawngun wakati on don be keban kam uydu koy be njogo suka mabbe fa woda yo wakati tidudi hokka suka on don soni som adi misa alo suka sona wondi e bandiraabe mudum de be to kayna mbaawi fijude de kanko o wawa hawritinde mabbe o fija on ji ke wana hunde ko balli ndelle sey sara en jatin andita noy mbaawi wallitirde suka on don aranden fuka be tinno be njara suka be ben don su doktoro de be tinno fa hande be ndewa tindinoje doktoro en sabu ko buri hewude fuko min bowi yiude sara en so ngaddi sukabe mubboy so be ngi nyawgun tan yo mettorgal be gondata fa wakati goma jatin be tewtata fe sawrude nyawgun dum du yo hunde tan ko sattinta dum tindinoje de min bawi hokkude sara en jogi be sukabe wondube e nyawgudo yoke aranden fu be tinno ko teddi fu tabe en joppa sukabe ben koja yo be tinno be kaybana suko on don fa woda no watta tawa hebay nyawuji goddi fa beedito do nyawgun don wodi du tinnoje fuddi be kokka su doktoro be tinno be ndewadi jogi be cukaloy keccu ben kay yo rentagul e ko suka wonata wakati fu le juude himbe dum sabu si wofa ma nangirama no hanira fu dum tampina suko on ko buri jatin yo ko suka silbata ndelle no be kani ndarande dum fu wodi fa hande ndu be tinno ta suko on sama ma hunde fu to tergal suko wawi fiyoide de Silba.
Des choses qui pourraient occasionner des fractures.
sabuji miccitagol ko yadata e deng.
Ko yahdata e denga wadi no baldidi en celino halde hala dum do kale nyalaade cakitiide de guudo nyaw ruudo ken warti wodi dufa handen na heddina torra bibbe leedi Burkina Faso hundelle so ondari e tore ne laamu en kahojibe cellal lehdi meden gadi wo yimbe ngadobe capande tato en jeddo mursi yonkiji mubboy ko habbodo e guudo nyaw ndelle so ondari fa handen na bura yimbe ujinaje sappo en joyo mi jantebe tawdede guudo nyaw le ndewgu centre do nyawbe hedden kam buri heewde wodi duso ondari ko habbodo e mursube yonkiji mubboy do fu dum buri heewde sabe na wada dum wonno sappo e nay e do capantato e jeddo kollitaabe be ndelle no wata fa keben denen ko e meden en guudo nyaw e kettinoyto gollido amen goto Marina Traore ko yewtidi e docteur goto na anditire Karim Komba Sere fa humpita en do en noy bawden jogoraade ko e meden e li wakkatiji dido ndelle sakike meden firtanan en dum e fulfulde fa pahame
den wo nyaw ngu bonga saboto e leyi alhali meden ole wo aedes aegypti wo kam wadata deng o na wa wiyede ke wo nyaw yude bi nyaw wetede ke virus habodi do e ngatugom bongu ele alamaaji deng wana tilahide di nanda e do yimbe fu wawtu godom yimbo be ka alamaaji menga wala faysede do mubbo yimbo be du na kollina alamaaji nyaw dengu de ko buri hewde fu bandu joomu wulan sanne fa wawtu godom fayso adi kafaaji menga bandu jippata ko wawtu gom du na wayte kulli naamata ma dogu koppidi ma asale de ma juude wawtugo dum du o giinaadi naawata na way sabana gudum wawtugo menga ridum na dogga ndelle so daramani wa alamaaji kewdi won kollinoji nyaaw dengu de soni soneddo jiiri hoore mudum alamaaji nyaaw dengu ko haani wadde ni tinno lawlo ya loctoral fubunde badakon fayi a loctoro holita dum no haani wadugo fadde den joom tinno to fu ta ada chafaaji hinno no haajorani han hande ni ne tindine yimbe tinnota adila chafaji de non sabo so adlibo non fu nawawi sattingo nyawgu dum du na woni do chae ngadoji didi saddaji kella na woni leedon wodi saddaji jawdi na woni leedon ko habburi saddaji kella nganka joomu so adli chafaji de non fu de rewai hino loktorobe en bi fu nawai sattingo nyawgu dum du na waddan tidol mawdo wodu godum i jam joomu nawai yaltugon sabu den o sabo nyaw dengu wo nyaw juude bi nyaw wetelke virus o dum du na waddana yaltugon jiyam wodi kam du buri hulede sanne ni wawtu godom na dum waawi wadugon jiyam dam daanto leelaawi jiyam do dum du na waddana tiidol ma mawdo sabo na sabo mayde menga tiagan dum fa hande na dum jogi alamaaji goddi sabo joomu na waawi waddango dum saddaaji dagu saddaaji giinaali en yahde do don du na waawi sattugon sanne ndelle so daramani saddaaji dum saboto di na keewi sanne kanon kellan fonnondintake e jawdi delle cikko wala saddaaji habbundidi jawdi du na keewi sanni ele majju
kebe tindinoje e taguji lobbidi kandon tawdeede faral rentagol e studio Yafa.
Hey el tag
sakira bor be rewbe do to tawano don non kettini de do yewtere do do ombeten yewtere de sawurare wono gimongol eltaka sakike meden ko oto yimi do 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 bayno ditten sakira be lamdo hollen algumare e jamfa katin daren yewtereji di studio Yafa wadata bangal yewtereji mudum nasara nasara
en gotum abowojo e pullo en fu en gotum akado e guringajo en fu en gotum busanke ya ya Mena ngonu na njode njibeli di mene Burkina Faso fire, yeah.